sabe
sabe sesiyakholwa
wemama
yilokhu sikufunda
wolithini bible
sabe sesiyakholwa
thina mama
yilokhu
saqala sabezwa besha abantu madoda
saze
sasibonela nathi madoda safule madini engcwele
sabe sesiyakholwa
mama
yilokhu
saqala sabezwa besha abantu madoda
saze sesiyakholwa.